Jesse Records.
Ninye sokoto. Lekambateze ati. Abana twine ati ngatera ne chisane na chiteka ya hachati. Eh, abani ngone waka. Baby, na wanyene waka. Izakuherugundo. Baby, na wanyene waka. Got to go to love. Let me be your Superman. Otaka papa kujena na baya. Nene nukundo denura kwa bochi. Mfavorizo toka yo ya. Love tic tac. Tuzani tic tac. Yo anyway. You got tactics. Zinye jese na nyezi kwate. Ezo tactics. Nare fari waso na kochi waso. Na nyezi kwe jese.
Tic-tac. You got tactics.